Yeah, don't trust no nigga. Wengi wao tabia za kimwiga. Ushamba flani flani wa kuiga. So unajua wengi wao ni wakuja. Maniga wa miniki squeeze. Siri zako ndiyo bonge ya release. Tena kwenye big big news. Wana kuchorea tena kwa makuzi. Ndo maana na muamini tu mama na Mungu. Drama drama spendi sana na majungu. Bora kujifungia usiku mchana na demu wangu. Mana maniga wengi kama sketi mwanangu.
Maniga wamekuwa noma. Kikonda tu kidogo wanazusha ngoma. Wamepana nikinoma noma. Na kwa hili dundo yani kama na waona.
Yeah, my real nigga na ni feel iko wazi. Bora peke yangu kama dili chapa kazi. Kuliko kupoteza muda wangu na wadwanzi. Zama zenyewe hizi zama zapa kazi iko wazi. Rule number moja ukweli ukweli ukweli. Yeah, rule number mbili siri rule number tatu kamoja na mbili. Yeah, rule number nina know you gon' fed it. Woo!
Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Squeeze manigo na fake iki cheese. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga.
Manigo wangu wako real to the fullest. So please fake niggas, please, please don't mess it, yeah. Sababu sindo wale manigo tucheki na kima. Kizingua babu jetu na zingua mazima. Hii mana hake nini jibu acha kupima. Usichukulie po sababu watu wako kimia. Wee. Me and my niggas took a fresh. Me and my niggas no strange. Me and my niggas took a rage. Me and my niggas we gon' lie. Kama weni fake fake kambali. Skia fake nigga hii ni hali ya atali. So kucheka cheke zo tabia za kimwali. Na machiza tujefinya toka morning wa ya mkali. So kijitusu jua kitoweo ni wewe. Dio utajua ujui tutavyodili na wewe. Ujefunzwa na wazazi na kufunza wenyewe. Somo flani la kiuni la lazima welewe. Me and my cheese every time me and my G's. Real company fake kwetu hana thamani. Na wala sotani fake baba yake shetani. Me and my niggas tuko real huyo fake ni nani.
Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Manigo na fake iki cheese. Squeeze manigo na fake iki cheese. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga. Manigo don't trust no nigga.